mchana siweze kuyumba. Na mwendo wangu pole pole, sipati shita mana po kwenda. Yabu kupata kuna fole, ila akona ja kushinda. Acha majaribu ya wechangwa, siyo gopi mingamia. Mana najua na po penda, ndoto yangu itatimia. And I still stand strong, paka ndoto zangu zitimia.
Chozi jasho yatatoka, nitajizuia kudondoka. Nia yangu haitotoka, hata siku nikichoka. Acha majaribu yawe jangwa, siogopi ningamia. Maana najua napokwenda, na ndoto yangu itatimia. Msichana najiheshimu, na utunza utu wangu.
Kamili, mini ile picha kuyamini. Picha msichana kipigana neza kuwa nini. Anakuwa kama mimi. Mindo yule nilotoka A-City chochote sina. Leo Tanzania inanijua na jina. Icon kabisa, binti mwenye future, bright as ever. Napigana kila kicha kuandika historia. I was here, nilipita, sotu nilipita. Nimepata kile nachotaka, na unaweza pata kile unachotaka. I have a dream, bigger than Martin Luther King. Na amini kwa queen, kwa pomoja tuwe team ya ushindi.
Anajitambua, anajiamini, ana ndoto kubwa. Dadahood, msichana initiate, nasimama imara. Hey, msichana onyesha uwezo wako.
Msichana mwenye ndoto ni moto. Imara.